Ngiyabonga kakhulu. Ngingahlala phansi. Kwenza nje inhliziyo yami izizwe kahle ngempela ukubuyela eNew York kulobu busuku. Bengilokhu nginokuxhuxhuma okunjalo ukuza eNew York. Ngiyazithanda zonke izifundazwe, kodwa kukhona okuthize nje ngeNew York okubonakala kungibamba ngqi. Nabantu nempatho yabo enhle ezivakashini, nginguwaseningizimu. Ngithini fanele ninyukele lapha enyakatho ukuthola ukuthi ichaza ukuthini impatho enhle ezivakashini yaseningizimu? Woza enyakatho.
I wish to take this time to thank Mr.
Ngifisa ukuthatha lesi sikhathi ukubonga umnumzane Lloyd Sweet nabo bonke labo abahlangene ne Harvest Evangelism, World Harvest Evangelism,
for their kindness of
ngomusa wabo wokusixhasa ngalo mkhankaso wase New England. Futhi sibonga kakhulu ngakho konke abakwenzile.
The good Lord of heaven will just
futhi sithemba ukuthi inkosi enhle yasezulwini izovela nje ithulule izibusiso zayo phezu kwemizamo, futhi bathumele isivuno semiphefumulo embusweni kaNkulunkulu emizamweni yabo. Futhi ngifuna ukubonga laba befundisi kulobu busuku lapha edolobheni laseNew York. Ngiza emsamo nezihlalo bezihelile nabefundisi lowonga befundisi ababambisanayo. Ngiyabonga bazalane bami ngokukhipha amabandla enu nokuphumela lapha ukusiza ukwenza lona kube umbuthano omkhulu. Impela ngiyakuthakasela futhi ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa ngokucebile ngayo yonke indlela enkonzweni yenu. Ngethemba ngesinye isikhathi bengihlala njalo ngifuna isikhathi lapho singahlela khona umbuthano omkhulu eNew York, futhi nje abantu beFull Gospel bonke bahlangane ndawonye njengamaBaptist nalabo abenzela uBilly Graham. Futhi nje sibe nombuthano omkhulu nabo bonke abantu abase Spain nawo wonke umuntu ndawonye. Ngani singakwenza lokho? Futhi uNkulunkulu beyonisa nje izibusiso zakhe phezu kwethu, ngiqinisekile uma nje besiyokwenza lokho. Futhi manje ngiyabonga ngempela ngalokhu ukuhlwa ngikhathele kade ngishumayela, futhi nginezinkonzo zokuphulukisa cishe nsuku zonke nobusuku, hhayi nsuku zonke kodwa njalo busuku nangezinye zezinsuku selokhu ngihambile. Ngithi ngibe ngomude kunawo onke engake ngangena kuwo kanye, futhi ngikhathele ngempela ukusha izwi kancane nje, kodwa ngijabule kakhulu enhliziyweni yami ukunibikela ukuthi kube nezinto ezinkulu ezifeziwe zenkosi yethu ethandekayo kulezi fundazwe zaseNew England. Ukuninika nje umbono mncane, uma abanye babazalwane bengakakhulumi ngakho, ngangisemhlanganweni ngobunye busuku ngenkathi nenekazi lifa lihlezi ngakweso kunxele sami. No dokotela lapho wahamba wayothola ukushaya komthambo kulo, futhi kwase kungasekho ukubona umoya ongcwele omkhulu uphenduka futhi ubize igama lalowo wesifazane futhi umvuse futhi. Lokho kwenzeke eHartford, eConnecticut, nezinto nje ezinjengalokho akade ezenza. Kwase ukuthi-ke kwakusenhla eBellington, New Hampshire, lapho kwakukhona ininikazi nje ngolunye nje lwezimo lalihlezi ngemuva nomphefumulo othandekayo alikwazi ngakuthola ikhadi lomkhuleko kuba lingena emgqeni. Ngakho lavele lakhothamisa elalo elithobekile ikhadi lincane, futhi laqala ukukhuleka. Ngikhole ukuthi lalinesithuthwane nenkosi Jesu ngomusa wayo yaya lapho, futhi yalitshela ukuthi laliphulukisiwe kulesi sithuthwane. Futhi wathi futhi umyeni wakho usedeliwe esibhedlele sithile, unesifo odokotela bangeke bakwazi ukuselapha, akukho okungenziwa. Futhi bayamdela kodwa wathi ungakhathazeki ngokuba isho kanje inkosi usanda kuphulukiswa. Nesithuthwane salishiya masinyane, futhi lapho lifika ekhaya ngokusuku elandelayo umnyeni walo walibiza odokotela babemthathe bamngenisa kokugcina, futhi abatholanga lutho nhlobo. Wayesendleleni yakhe eya ekhaya ethokoza nje. Oh, sino baba othandeka kangaka, asinaye na, muhle kakhulu futhi simthanda kakhulu nje. Futhi manje kuhle ukuba lapha kulobu busuku nayo yonke le nhlanganyelo enhle. Futhi ngiabanye babangane bethu ngifanele ngihlangane nabo namhlanje, uCaptain Julius Stesclevo, yonke indlela kusukela ugwadulelo wase Mojave noma ugwadulelo wase Mojave, California. ungumfundisi wasemasosheni owaye nami Afrika owabhala incwadi futhi ulapha ndawondawo kulobu busuku bese kuthi ke futhi ukuthi umele usibhoze ulapha ivele eChicago ivele ePhiladelphia Church futhi nje abangane abaningi abahle futhi angazi noma unkosikazi Isaacson ukhona yini kulobu busuku ubelapha kokugcina ngikwazile nje ukumvayizelisa ngenkathi esuka emsamo uyiphi imbo lami laseFinland futhi angazi noma ngabe ukhona unkosikazi Isaacson na phakamisa isandla sakho uma ukhona wehle emsamo izolo kusihlwa bengilapha futhi angikwazanga ukumbona futhi ungumuntu othandekayo futhi nje umnumzane Cox ungibizile ngale Indiana enhla ngase Hammond uphezulu lapha kulobu busuku futhi siyajabula ngani nonke sijabule kakhulu nje ukuba nalesi sikhathi sihlanganyelo futhi uNkulunkulu anibusise futhi uBilly ungitshelile lapho ngiphuma eminyango khona manje wathi babayi bakuthethele umnikelo wothando kulobu busuku bengingakulindele lokho bangane futhi kodwa ukuthi nikwenzile sekuvele bengingeke ngikwazi ukubuyisela manje ngoba bengingeke ngazi ukuthi ngizowubuyisela kanjani kodwa ngiyabonga ngomusa ngempela futhi ngizoniqinisekisa ngomusa kaNkulunkulu ngizochitha lonke isenti lawo embusweni kaNkulunkulu ngokwazi kwami okwedlula konke ukwenza lokho ngiyabonga ngomusa futhi njengethemba ukuthi uNkulunkulu uzonibuyisela ngokuphindwe ngekhulu ngakho konke nokuncika kwakho futhi manje ngekathi sisuka lapha sisendleleni yethu ngesontelizayo hayi ngaleli sontelizayo ngesontelizayo lilandelayo eDallas Texas nengongqothela enkulu bese kuthi ke ukusuka lapho sengiyukela enyakatho noma eNingizimu Carolina eGreenville eNingizimu Carolina interdenominational ministerial association convention bese kuthi ke ukusuka lapho siya eGreen Pines eNorth Carolina embuthweni wamaBaptist bese kuthi ke ukusuka lapho emuva ngongale eFiladelphia lapha enkongqotheleni yeFull Gospel Christian Businessmen futhi siyahlaka kanje sizaba kwenza esingakwenza ngoba sikhona ukuthi inkosi iyeza masinyane futhi sifuna ukwenza konke singakwenza ngenkathi kusesemini futhi singasebenza futhi ekuthokozeleni kwakho konke okwenziwe ngiyambonga uNkulunkulu ngakho konke nokuncika kwakho ukwenze kwenzeka ukuthi lezi zinto bezingenzeka manje ngaphambi nje kokuba sifunde izwi lakhe asikhothamise amakhanda ethu futhi sikhulume kuye umzuzwana nje blessed lord Ngokuse busisiweyo lapho ngicabanga ngokulunga kwakho nemiphefumulo esindisiwe kulezi zinsuku ezimbalwa ezidlule izinkulungwane ze emhlanganweni futhi zasizwa ngiyakhohlwa nje ngokukhathala bese kuthi ke ukuba lapha kulobu busuku nokuzwa umoya wakho uhamba kulabo bantu Sazi ukuthi bangabathandiweyo bakho abantu abagezwe ngegazi futhi ngiyanibonga ngabo bonke futhi bengingakhuleka uNkulunkulu kulobu busuku ukuthi uzosenzela nje into ethize ekhethekile Sisizi lapha ngaphansi kokulindela ukukhulu silindile futhi silangazelela lelo hora lapho iveli lizosuswa khona siya kumbona futhi simthanda kanjani futhi besingathanda kuwa ngobuso bethu futhi nje sithinte izinyawo zakhe ngokuba siyamthanda futhi baba ngikholekela ukuthi uzobusisa wonke umuntu lapha nawo wonke umfundisi wonke umelusi umvangeli sithunywe senkolo noma yini yepha ukuthi amabandla abo azophumelela nomsebenzi wabo wenkosi uzokwanda nemiphefumulo eminingi ingasindiswa futhi kungahle kwenziwe ukuthile kulobu busuku okuyo sisiza ukuba sibambe okusha futhi siqale okusha futhi siphe khona baba manje sivule isivalo sebhayibheli lakho futhi manje sihumushele baba kwangathi umoya ongcwele ungakhuluma ngendlela enjalo kulobu busuku ukuthi lapho siya ezindaweni zethu ezehlukene May we say like those who came from Emmaus. Kwangathi singasho njengalabo ababevela eMawuse izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma ngithi endleleni na ngokuba siya kucela egameni lika Jesu indodana yakho amen. Ngifisa kufunda kulobu busuku ngokuthi umhlangano usendleleni yawo nje kancane manje kungesikho ukuthatha isikhathi esiningi kakhulu sinama mayile acishe abe yinkulungwane ukushayela khona manje futhi ngifuna kufunda encwadini kaMakho Ngcwele isahluko seshumi nambili isahluko seshumi nanye njalo sikaMakho Ngcwele nevesi lamashumi amabili nambili
have faith in God.
UJesu waphendula wathi kubo, kholwani kuNkulunkulu.
This little word faith.
Leligama elincane ukukholwa yiba nokukholwa kuNkulunkulu futhi okwendikimba ngithanda ukusebenzisa lokhu.
Time tested faith. Those three words.
Ukukholwa okuhlolisiswe isikhathi lawo mazwi amathathu ukukholwa okuhlolisiswe isikhathi ngamagama amathathu nje kodwa wo ukuthi kuchaza ukuthini.
And I am told in the Old Testament that
futhi ngiyatshelwa eTestamenteni elidala ukuthi ukukholwa eTestamenteni elidala ngokuyindlela efanayo okuyiyo eTestamenteni elisha. Abantu abaningi kakhulu bayakhubeka emcabangweni wokukholwa, kodwa kulula kakhulu kuba nokukholwa. Isibonelo nje, awukwazi ukusuka esihlalweni sakho uma ukwazile ukungena futhi uhlale phansi. Ngeke wagudluka esihlalweni sakho ngaphandle uma unokukholwa ukuthi uzokwenza. Ngeke ufake isigqoko sakho futhi ngaphandle uma unokukholwa ukuthi ungakwenza. Awusoze wadonsa umunye umoya ngaphandle uma unokukholwa ukuthi ungakwenza. Ukukholwa kujwayeleke kakhulu ukuthi lapho sikubuka ngento ethize engajwayelekile kancane sihamba siye ngale ngaphezu kwakho sizama ukutshela ukuthi kuyilokho okuseduze kwethu ngqo. Manje eTestamenteni elidala ngenkathi igazi lalibhecwa phezu kwekhothamo lomnyango. Ngitshelwa ukuthi lafakwa ngehisophi licwiliswe egazini lase lihlikihlwa phezu komnyango ihisophi nje ukhula olujwayelekile. Futhi lalibhecwa kanjalo-ke ngehisophi into nje owawungafinyelela phansi nomaphi futhi uthole idlanzana layo. Futhi lokho kufaneleke kanjani kulobu busuku ukusebenzisa ihisophi njengokukholwa ufaka igazi ngokukholwa. Ukuthi simbozwe kanjani ngegazi ngokukholwa ukukholwa okujwayelekile. Awu wena uthi kodwa okwezimangaliso nokokuphulukisa umfoti Branham uhlobo oluthile oluhlukile lokukholwa. Kabonga ukukholwa okufanayo kunye kuphela ukukholwa futhi zonke izinto ezinhle nazo zonke izinto ezikhona ngezasekuqaleni. Bonke ububi ngokulunga nje kuphendukezelwe, ukugula impilo iphendukezelwe, nayo yonke into engalungile ngokulungile kuphendukezelwe. Awu okwakuphendukezela kwakungusathane. NoJesu wafa ukuze akwazi ukusinika amandla ngegazi lakhe ukulungisa leyo nto engalungile. Abuyisele izoni ensindisweni, ukugula kubuyele empilweni, ukungalungi kubuyele ekulungeni. Niyabo kulula kanjalo nje. Futhi izikhathi eziningi siyakweqa sibheke kubona sizingela, oh uma kuphela bengingenza lokhu, ubungakwenza uma nje ungaxhuxhumi ngakho. Njengoba nje bengizwa uDokotela Veli lapho sengihamba ethi inkonzo yami yayiguquka, oh ngijabule kakhulu. Hayi, lokhu akuzu ukusuka kuyohlala njalo, kodwa kuzoba yinto enkulu ngokwedlulele. Izolo kusihlwa ngenkathi sisuka esakhiweni emva kokuba umntwana omncane kade ephazamisa kakhulu ngokwengqondo, nomama omncane akakwazanga ngisho nokumbamba esakhiweni. Ubekahlela nje futhi edazuluka futhi oh aqhubeka ngokwesabekayo futhi ubemkhiphela phandle futhi bengimuzwa le ezansi eholo. Kwase kuthi-ke emva kokuba inkosi ibiyenze izinto ezinkulu emgoqweni phandle lapho umama omncane ubebambe leyo encane bandla ingane enokwengqondo. Amehlo ayo amancane cishe aphumele ezinhlathini zayo, umlomo wayo omncane udonseke emaceleni futhi bekahlela futhi idazuluka futhi ngenkathi ngikhuphuka ivele nje yangena ekuthukutheleni kwengane. Kodwa oh leyo nto ethize ebusisiweyo ubukhona bukamoya ongcwele. Ngithe kumnumzane Veli nakubhili abebengikhipha ngathi nakhu ukuza okusha futhi ngabamba umfo omncane ngengalo ngase ngithi Nkulunkulu othandekayo mayibuyele kokwejwayelekile. futhi imile futhi yangibuka phezulu yase mamatheka nomama wayecosha wayesesuka esakhiweni
In our scripture tonight,
Empalweni wethu kulobu busuku izahluko zangaphambilini uJesu wayeshilo esihlahleni akukho sithelo esimile kuwe noma akukho umuntu odla kuwe wayesethi ke emva kwaleli vesi uma uthi kule ntaba nqukuleka hayi ukuthi uma ngisho uma wena uthi kule ntaba nqukuleka manje siyazi ukuthi umuntu wayengeke aguduze intaba ngokukhuluma nje kuyo into kuphela ebingenza lokho bekungaba ubuNkulunkulu ngakho ke uma intaba iphambi kwethu nempokophelo yethu ilungile nenhloso yethu ilungile khona ke akusethine esikhulumayo ngubuNkulunkulu obukhulumayo khona ke kuzofanele kuhambe Ngikholwa ngokweqiniso ukuthi ibandla lisonqenqemeni lokunye kokuthululwa okukhulu kunakho konke lake laba nakho kulonyaka Ngiyakukholwa ngeke ngasho ukuthi inkosi ngitshelile kodwa nje kuyinto ethize ngaphakathi kimi ibamba nje into ethize engingakaze ngiyibone yonke impilo yami kuze kube manje nje Futhi kuhle kakhulu kanjani ukwazi ngaphambi nje kokufika kwenkosi ukuthi lezi zinto ziyenzeka manje ukukholwa kulula kakhulu umbhalo uthi ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo manje ukukholwa kusiye inganekwane kuyinto empeleni onayo njengalokhu nje ukuba bengine uma bengibulawa yindlala futhi ngikuza kimi ngase ngithi ngibulawa yindlala wena uthi yini ebiyosindisa impilo yakho na bengiyothi ulofu wesinkwa futhi ubuyongena ephaketheni lakho bese ukhipha amasenta ngamashumi amabili nanhlanu bese unginika wona bese uthi nakho lapho khona umnumzane Branham awudingi ukuba ulambe Awu angikasitholi isinkwa kwamanje kodwa nginamandla ukuthenga isinkwa manje ngingahle ngibe yimayelo kusuka isinkweni kodwa ngingajabula nje impela ngaleyo kodwa isandleni sami njengoba ngingenza ngenkathi ngiphethe isinkwa esandleni sami ngoba nginamandla ukuthenga isinkwa Futhi lapho ukukholwa kugcilise okwehange ukuthi sekuphelile ujabule nje njengokungathi ubusuvele ugcuma futhi umemeza ngoba konke sekuphelile usinakho kuyinto owaziyo ukuthi unayo akukho okungakunyakazisa awulokothi ubhekisise noma yibuphi ubufakazi obubonakalayo kumbe noma yini enye uyazi nje ukuthi unakho Manje ngikathi ngithola lesi sinkwa lamasentanga amashumi amabili nanhlanu ngingahle ngidingeke ngihambe ngiwele amaquma ngidabule endaweni nameva nginqamule emanzini futhi ngingahle ngiwele amabhuloho kodwa ngaso sonke isikhathi ngiyathokoza ngoba nginoshelene abangamashumi amabili nanhlanu ngazi ukuthi ngizosithola isinkwa masinya nje ngikathi ngifika lapho ngamandla okuthenga awu ukukholwa kungamandla okuthenga kwezinto ozithenga embile lokho ngokukholwa kwangoqobo akukho okungakunyakazisa manje iningi labantu linokukholwa kodwa nje abazami ukusebenzisa lokho ukukholwa abanakho ngikholwa ukuthi wonke umuntu okholwa enkosini Jesu Kristu ufanele abe nesilinganiso esithize sokukholwa Kodwa isizathu sokuthi akukaze kusetshenziswe kakhulu yingoba awukaze ukusebenzise kakhulu umuntu ngokwejwayelekile eze ebandleni uzongena nje futhi alalele intshumayelo futhi khona ke bayokwenyuka futhi bafake igama labo encwadini yebandla futhi babe yilunga elihle lalelo bandla lokho ukuthi nje akube kude njengoba belokhu benethuba lokusebenzisa ukukholwa kwabo manje ukukholwa kuzokwenza nje noma yini onesidingo sokuba yenziwe uma uzokusebenzisa kodwa iningi lamabandla namhlanje bona lokho kunjengoba befundisa nje bemukela uJesu nje ngokukholwa nalokho kuyakuxazulula lokho kufana nomuntu owayedla ucezu lwekhabe wathi lokho bekukuhle kodwa kusekhona okunye kwalo ndawo ngakho yileyo ndlela okungayo ukwemukela uKristu kuhle kodwa kunokuningi kwakho bese kuthi ke lapho umuntu emukela uKristu njengomsindisi oqondene naye khona ke zonke izinto ezinhle uNkulunkulu azethembisile zilela ngo ezihlokweni zeminwe yakhe ukukholwa nje manje ungahambi kukho endaweni lapho nje angazi noma kuzosebenze yini ngokufanayo nje njengoba wazi ukuthi uzophuza amanzi uzosukuma futhi uhambe unqamule kwiphansi kulula kanjalo-ke nje ukuba yikho ngakho awu inkosi yakuthembisa lokho kuyakuxazulula qhubeka nje ngakho lokho ngokwangempela ukukholwa kwangoqobo manje uma abantu bebengabeka uma ibandla belingabeka okuningi ukukholwa emsebenzini ubuzobone izinto eziningi zenzeka ebandleni umelusi angahle ame ngesonto kuseni angahle ame ngesonto kusihlwa noma nini futhi ashumayele kanzima ngokukholwa emlezweni onamandla kodwa uma amalunga engathathi lowo mlayezo bese-ke eqala ukuwusebenzisa uyowa ubuyele emuva ngqo nezinyoni zezulu zizowucosha niyabo kukhiphe nje futhi ukusebenzisa unkulunkulu ufuna ukwenze manje kukholwa njalo isehlakalo esiphelekezele kukholwa kuthi bekungaba kanjani kulobu busuku na bengizosho kini na besifazane lapha ukuthi ninezinyoni ezincane eziyimizwilili kanjalo njalo enizithandayo isilwane esifuywayo esincane bekuyokusiza ngani ukukunika onke amavithamini ongawanikeza embewini yakho ukwenza amakhulu amathamba aqinile nana namaphiko amahle kanjalo njalo uma ukugcina esibiyelweni ngaso sonke isikhathi nani yabo asikho isidingo sokuyinika amavithamini uma uzoyigcina esibiyelweni ayiwadingi amavithamini ukwenza amaphiko aqinile ngoba ayikaze ithole ithuba lokuwasebenzisa kusiza ngani ukushumayela ibhayibheli likankulunkulu ophulukisayo likankulunkulu elinamandla futhi utshela abantu ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule na kusiza ngani ukuthi umela abefundise emakholeji ezenkolo nasemakholeji kanjalo njalo futhi bafunde zonke lezi zinto ezehlukene bese kuthi-ke beza batshele abantu ukuthi yinto eyayikhona ayisekho na kufana nje nokuthatha indoda ibulawa amakhaza bese uthi nasi isithombe esihle somlilo omkhulu opendiwe indoda ayikwazi ukufudumala ngomlilo opendiwe iyagodola futhi ifanele ifudumale futhi umuntu owomele unkulunkulu angeke eneliseka kuze kwenzeke kuthile yisehlakalo nalolo hlobo lwesehlakalo luzoveza ukukholwa okukhulu awusoze wazi ukuthi kuyini ngeke wethemba unkulunkulu ongakaze uhlangane naye isibonelo nje ngesinye isikhathi ebhayibhelini u-israyeli wabizelwa empini emelene namafilisti futhi ayemi ngale egqumeni no-israyeli wayebuthene ngaphesheya kwesigodi ngaphesheya futhi kusobala njengodwa evele nje lapho ecabanga ukuthi unokukhohlisa kuwe uyovele nje abhekane nawe kunoma yini futhi babenesikhulu kakhulu sangaphambi komlando isikhwaga laphaya esigama lingugoliyathi iminwe yaso yayingamayintshi ayishumi nane ubude futhi sasinomkhonto njengenalithi yomaluki mhlawumbe ukusuka lapha kuya ezitebhisini futhi senze isiphakamiso nabantu bakwa-israyeli sathi sinobuqili kanjani sono sathi asingabi nakho ukuchitheka kwegazi manje sathi asikho isidingo sokuba wonke umuntu abulawe kule mpi bhekani kini indoda laphaya bese ngiyidedela ize ngapha futhi ilwe nami futhi uma ngiyibhaxabula nizozikhonza futhi uma ingibhaxabula khona-ke sizonikhonza manje ileyo ndlela udeveli akwenza ngayo lapho ecabanga ukuthi unamandla uma kwakukhona noma yimuphi umuntu empini yonke yakwa-israyeli owayekwazi ukulwa nalesi sikhwaga kwakungusawulu wayenekhanda namahlombe angaphezu kwempi yakhe yonke wayeyiqhawe kusukela ebusheni bakhe wayazi ukuthi siphathwa kanjani sihlangu umkhonto ukuthi uqondiswa kanjani lo mkhonto uphume esandleni somunye umuntu wafundisa amadoda wayengumbishobhi wayazi ukuthi ufundiswa kanjani yonke isayense ezenkolo kodwa into yakho yayingukuthi wayengakazi abe nesehlakalo sokuhlangana nonkulunkulu ngakho nalesi sikhwaga isikhulu siphuma nsuku zonke futhi senza ukuqhosha kwaso kodwa ngolo kwisuku saqhosha kanye kaningi kakhulu kwakukhona omncane umfo obukeka ebomvana emahlomba aqhothile nezinwele ezilenge emehlweni akhe wenyukele kamu ukuvakashela abafowabo wayenophaya onama resini kanjalo njalo uyise wayethumele phezulu lapho kubafana negama lakhe lalinguDavide wayengumeluso zimvu omncane futhi ngenkathi ezwa lesi sikhwaga siphuma lapho futhi sathi nizokwenza njani ngakho bafo na wakusho ngesikhathi esingalungile kwawela ezindlebeni zomuntu owayemazi uNkulunkulu. Wathi uqonde kungitshela ukuthi izimpi zikankulunkulu ephilayo zizoma lapho futhi zivumele lo mfilisti ongasokile adelele lezi zimpi na. Ngiyamangala namhlanje ukuthi bekungenzeka kanjani ukuthi ongasokile angasukuma futhi ame phakathi nosuku lapho uJesu Kristu ezibonakalisile emhlabeni ngebhayibheli elivuliwe nisho ukuthi lelizwe elingasokile layo yonke lesayensi ezenkolo nezimfundo kanjalo njalo ukuthi ngiyoma ngithule lapho uNkulunkulu wami ephila na futhi lidelele izwi elingcwele likaNkulunkulu na ngeke ukuba bengifanele ngicwile emikhontweni yami bengiyothatha uNkulunkulu futhi ngime ezwini lakhe. Ngani na laba befundisi bazokwenza into efanayo? Ngani na isizathu esifanayo uDavide asho akwenzayo? Mabababize ngabaqinisi abangcwele, mabababize nganoma yini abangababiza ngayo, bayazi ukuthi bakhuluma ngani. Oh, wena uthi kodwa lo mfo ungumbishopu omkhulu. Angahle abe ngupapa kodwa lokho akwenzi mehluko. UDavide wayengenakho konke kuqeqeshwa uSawule ayekade enakho futhi wayengumuntu nje omncanyanyana oyisijuqwana kodwa waye iBhayibheli lathi wayebomvana umfo omncane nje kunebhantshi elincane lesikhumba semvu kolumncane neyazi njengomuntu wesilisa omncane ontekenteke sibabiza kanjalo futhi lapha wayemi lapho ebuka phezulu kubafowabo nabo wathi niqonde ukuthi nizovumela lowo mfilisti ongasokile adelele amabutho kankulunkulu ophilayo na wathi ngizohamba ngilwe naye. Leso kwakuyisibindi uNkulunkulu siphe abanye oDavide namhlanje esikudingayo. Wayekhuluma kukuphi uDavide na nabafowabo bathi o ngiyazi ukuthi ufuna ukuganga siyazi nje ukuthi unyukela lapha nalokho kuganga ephimbweni lakho ngakho-ke sizokuthumela emuva ekhaya futhi kwafinyelela ngakuSawulu ngakho uSawulu wambiza futhi wayefuna ukwazi ukuthi wayengubani lowo mfanyana futhi bamenyusela lapho phambi kukaSawulu futhi uSawulu wathi ngeke ulwe naleyo ndoda. Wathi awulutho ngaphandle kosemusha futhi yena uyiqhawe kusukela ebusheni bakhe futhi wathi ngifuna niqaphele ukuthi uDavide wathini. USawulu wathi umzuzu nje uma ufuna ukuhamba ngizokulungisa. Ngakho wakhumula isihlangu sakhe wayesesinikele kuDavide wayegqokisa izikhali zakhe kuDavide futhi ubungathini nje ukuthi isigqoko sakhe sesivikelo sasibukeka kanjani na lelo khande likhulu likaSawule naleso sigqoko sihlezi phansi phezu kwezindlebe zikaDavide omncane namahlombe abanzi kangaka nesihlangu noma izikhali ezingaba banzi kangako ngani umfo omncane bandla akakwazanga ukusiphakamisa lokho ukuzama ukufaka iziqu zobudokotela endodeni kaNkulunkulu. NoSawulu wathola ukuthi ivesti yakhe yesayensi yezenkolo ayiyinelanga indoda kaNkulunkulu wathi susa lento kimi angazi lutho ngayo ukuthi uma kanjani futhi uphindaphinde isivumo kholo sompostoli esibizwa kanjalo futhi uthi amen ngani wayengazi lutho ngalokho. Wathi kodwa ake ngihambe nento engiyaziyo ukuthi ngikhuluma ngani. UNkulunkulu yazi ukuthi lokho esikudingayo kulobu busuku ngamadoda asembutho likaNkulunkulu aziyo ukuthi akhuluma ngani, hhayi ukuthi ngabe aneziqu zobudokotela noma ini. Bangahle bangabazi o-ABC babo kodwa bayamazi uKristu futhi leyo yinto esemqoka. uDavide wathi ngibe nesehlakalo ngalamandla engikhuluma ngawo ngolunye usuku ngangisemuva phandle lapho kuyingemuva lokwadule ngelusa izimvu zikababa wami nebhere lagijima langena lathatha yodwa futhi ngavele ngathatha into emane futhi ngalishaya ngalilahla phansi ngayo ngayikhipha emlonyeni walo futhi wathi ingonyama yangena futhi yathatha eyodwa futhi ngayishaya ngayilahla phansi futhi yangivukela futhi ngayibulala ngani wathi unkulunkulu owazikhululela ezandleni zami ngeke yini yamkhulule kakhulu lo mfilisti ongasokile odelela izimpi zikankulunkulu ophilayo na uma unkulunkulu akukhulula esanweni ubuzokukhulula kakhulu kangakanani ekukhuleni kwakho na uyakwazi ukuthatha futhi aguqule imvelo yakho futhi akwenze umuntu omusha kungani ubungesabanga noma yikuphi ukugula na uma engasindisa umphefumulo wakho futhi aguqule imvelo yakho aguqule izinjongo zakho aguqule imibono yakho angakuguqula kakhulu kangakanani ukugula kwakho kube yimpilo futhi akubuyisele endaweni yakho efanele futhi lapho kungokwakhona na kulula kakhulu nje ukuthi seqanga phezu kwakho lapho futhi kusobala wathi ngiyasazisa isibindi sakho ndodana kodwa kungukufa kwakho ngakho wathatha indwemane yakhe encane futhi wathola amadwala amahlanu wafaka elilodwa nogoliyathi wahlekisa ngaye ngifuna nibhekisise wayenamadwala amahlanu futhi nina bafana niyazi ukuthi yini indwemane endala isiqephu sisikhumba futhi ngani sasivame ukukwazi ukushaya ukusempukane nomzimba omude kusuke othangweni ngayo kalula nje ngakho konke bese kuthi-ke siyo lowo yimini emihlanu amadwala amahlanu KHOLO KUJESU nangu eza isikhwaga sizofanele siwe manje futhi wazuza ukunqoba ngoba ngani na wayenesehlakalo ukuthi wayazi ukuthi uNkulunkulu wayengakhulula indoda ayifanele ukuma emva komsamo noma ipulpitize ihlangane noNkulunkulu futhi ibe nesehlakalo akukho muntu onelungelo lokuba bazibize ngomKristu baze kuqala babe nesehlakalo noNkulunkulu kunjalo kwakungu Abrahama emva wayengumuntu ojwayelekile nje owehla futhi wahlala eShinerayi ezansi emzini wase-Uri futhi nje wayeyikholwa elijwayelekile kodwa ngolunye usuku uNkulunkulu wahlangana naye futhi wakhuluma kuye futhi u-Abrahama waba nesehlakalo futhi emva kokuba u-Abrahama enaleso sehlakalo wakwazi ukutshela usara hamba uthenge ingubo emagabhagabha bese ulungisa bonke ophini sizoba nengane angikhathali ukuthi umdala kangakanani ngani na wayekade enesehlakalo kuqala sokukhuluma ubuso nobuso noNkulunkulu wayengabiza lezi zinto ezazingekho ngokungathi zazikhona emva kokuba esehlangane noNkulunkulu futhi waba lesehlakalo hhayi ngaphambi kwakho emva kwakho yileyo indaba ngabantu kulobu busuku kulamadolobha amakhulu nawo onke amadolobha emhlabeni yingoba benqaba ukwemukela umoya ongcwele nina ma-Methodist nina ma-Baptist nani Presbyterian ne-Katolika niyizidalwa ezingabantu futhi okungukuthi uKristu wazifela futhi unelungelo kakhulu impela kulezi zibusiso njengoba amaphentekostali enalo kodwa into kuphela okuyiyo uzosayina nje igama lakho encwadini yebandla esikhundleni sokuhlala lapho uze ube nesehlakalo sokuthi uNkulunkulu usekuguqulile ngombhaphathizo kamoya ongcwele kuthatha isehlakalo ukuphelekezela ukukholwa uyazi ukuthi ubukuphi ngani uDavide wayazi ukuthi wayekhuluma ngani wayehlangane noNkulunkulu u-Abrahama wayazi ukuthi wayekhuluma ngani ngokuba wayehlangane noNkulunkulu iminyaka engamashumi amabili nanhlanu wakhuthazela ngoba wakholwa ukuthi uNkulunkulu ayehlangane naye wasusa onke amathunzi okungabaza kuye futhi walinda iminyaka engamashumi amabili nanhlanu yaze yazalwa leyo ngane ngani na waba nesihlakalo sokuhlangana noNkulunkulu manje kwakungumose owakhuliswa kuyo yonke isayensi yezenkolo igibhithe elalingakwazi ukumnika yona wayekhaliphe kakhulu waze wakwazi ukufundisa amakhosi asegibhithe okuhlakanipha futhi wayazi ukuthi wazalwa engumiberu, wayazi ukuthi wazalwa engumkhululi, kodwa bukani ukuthi yimfucufucu enjani ayenza ngakho ngenkathi ezama ngaphakathi kwakhe ngaphambi kokuba abe nesihlakalo. Wayenakho konke ukufunda esikoleni, wayenolwazi ukuthi wayengumkhululi, kodwa niyabo wayengakaze abe nesihlakalo okwamanje. Kodwa mfowethu, ngenkathi ehlangana noNkulunkulu lapho kuleso sihlahla esivuthayo, wayazi ukuthi wayeyini emva kwalokho, wayazi ukuthi ubani ayemkholiwe, wayekwazi ukubekezela yonke iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili esengathi uyambona ongabonwayo. Ukubukeka kunje okuhlekisayo pho, ukubona indoda ukukholwa kukanjani ukuhlangana noNkulunkulu kuzoshintsha umuntu, kuyokwenza wenze izinto ezibonakala ziwubuhlanya kakhulu ezweni, kuzokwenza uziphathe ngokwehlukile, futhi ngeke ube nendaba ukuthi noma ubani uthini, ngoba nje uma wazi ukuthi ubukhuluma ngenani. UMose gijima isuka eGibhithe iminyaka engamashumi amane okwatule, kodwa imizuzu emihlanu ebukhoneni baleso sihlahla ngokusa kulandelayo, nangu wehlele eGibhithe umkakhe ehlezi examalazele umnyuzi nengane enqulwini ngayinye, futhi yena eyindoda eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala nenduku endala esandleni sakhe ubuhanqa buphephezela. Uyaphi Mose na? Ngehlele eGibhithe ukuyolidla. Ukuhlasela komuntu oyedwa, into yakho yayingukuthi wakwenza ngani na? Waba nesihlakalo njengeqhawe nensizwa, wabaleka ebusweni bukaFaro engenaso isehlakalo, kodwa ngesehlakalo waya ebusweni bakhe futhi wamtshela, ngizoshayalelizwe ngezinhlupho ngaphandle uma udedela laba bantu bahambe. Wayengesabi ngani na? Wayehlangane noNkulunkulu ubuso nobuso. Mfowethu, dadewethu, kunendawo eyimfihlo ukuthi lonke ikholo lifanele liye kuyo ingemuva logwadule lapho kulezo zihlabathi ezingcwele. Wo, akukho dokotela wesayensi yezenkolo, akukho sifundiso esikhulu samaGreki noma samaHebheru, akukho sikole noma ikholiji, bangahle banisonte nonke kulolu hlobo lwezinto. Kodwa uma uke wahlangana noNkulunkulu kulezo zihlabathi ezingcwele, isathane akakwazi ukubeka izinyawo zakhe kulezo zihlabathi. Uyazi uhlangane noNkulunkulu into ethize yangempela. Ngakuyini na? Ukhulube kuNkulunkulu qobo lwakho, ube nesehlakalo. Akukho muntu onelungelo lokuthatha ipulpiti ukuba ashumayele evangeli ngaphandle uma eke waba nesehlakalo sangemuva sogwatule. Akukho muntu onelungelo lokuzibiza ngomKristu baze babe nesehlakalo sangemuva kogwatule. Kusalokhu kuyingemuva logwatule, sikubiza ngokuthi ikamelo eliphezulu, kodwa kuseyingemuva logwatule futhi ilapho uhlangana khona noNkulunkulu. Wo, kuhlakisa kanjani kulobu busuku ukuthatha abantu ubangenise ebandleni ngokubabhaphathiza nje emanzini nokufaka igama labo encwadini? Wo, sidinga eyifeshini endala ivuselelo kaPhawulo Ngcwele nomoya ongcwele weBhayibheli ubuyele ebandleni futhi. Nowangempela umhlangano wefeshini endala isehlakalo. Emva kokuba usube nesehlakalo khona-ke uyazi ukuthi ukhuluma ngani, ilapho usunokukholwa khona. Bangahle bakuchaze bathi awu manje ubungafanele ukuba yiMethodist, ubungafanele ube yiPentecostali, bangahle bakukhulume uphume kulokho, kodwa lapho sekufika endaweni yaleyo ndawana engcwele lapho ohlangane khona noNkulunkulu. Mfowethu, uSathane akakwazi ukubeka izinyawo zakhe ezingcolile kuleyo ndawo. Uyazi ukuthi ukhulume nomuntu othize lapho, uyazi ukuthi kukhona okwenzekile. Yebo mnumzane, wawulapho, wazi konke ngakho. Kusukela lapho kuqhubeke, ungahamba futhi uziphathe njengomKristu wangempela. Wo, ukuziphatha namhlanje kwabantu abazibiza ngamaKristu akumangalisi abesifazane bakithi abampofu bepende ubuso babo futhi begunde izinwele zabo begqoka izikhindi ezincane nezinto, yingoba behlulekile ukutshela lelo bala emuva lapho kulezo zihlabathi ezingcwele ngaleya. kunjalo akumangalisi amadoda akithi ekuvumela futhi ebhema usikilidi nezinto ehluleka ukuthola leyo ndawana engcwele ngaleyo ndawo lapho unkulunkulu nomuntu behlangana khona ndawonye kunjalo yilokho esikudingayo kulobu busuku mngane wami othandekayo uyakwazi lokho kuyihlazo ezinsukwini siphila kuzo yingaleso sizathu unkulunkulu engena kuthumela imvuselelo akanakho okuningi angayakhela kukho bangane yebo kodwa ngiyajabula ngalokhu la matshe ayakwazi unkulunkulu angamvusele u-Abrahama abantwana kulawo matshe kukhona abambalwa abasasele ngakuyo esitolo nasezansi emisebenzini kanjalo njalo abasamthanda unkulunkulu ubehlala njalo nensali yabantu unabo kulobu busuku abamkholwayo akunendaba ukuthi noma ubani uthini bayakukholwa ukuthi kuyiqiniso isehlakalo ukwazi unkulunkulu ukwazi amandla akhe okumthanda Oh emva kokuba usube nesihlakalo noNkulunkulu kukwenza umuntu ohluke kanjani pho kukwenza wazi kanjani ukuthi umi kuphi ngisho nokufa qobo lwakho ngeke kwakwehlukanisa nakho qhabo uDavide wathi yebo noma ngihamba esikodini sethu zilokufa ngikwesaba ukubi ngokuba wena unami uthola ukuziphatha kwethu kahle Esikhathini esithile esedlule zansi eningizimu babevame ukuthengisa abantu abangamakhaladi babe yizigqila ngenkathi ama-Afrika ebaletha ngapha amabhoni futhi ebathengisa babe yizigqila futhi babezithenga ezimakethe njengoba nje wenza ezimotweni esezike zasetshenziswa izidalo ezingabantu futhi bazithengise futhi bazithenge nabathenga bathengisela abanye babefika futhi benze kanjalo ngolokisuku othenga athengisela abanye wafika epulazini elithile ukuzothenga ezinye izigqila futhi lomnikazi wathi nginezigqila ezimbalwa ebengingazithengisa wathi ake ngizibheke futhi waziqaphela izigqila zazikude nomama nobaba ingane nomnyeni futhi zazingasaphinde zibuyele emuva futhi zaziyizigqila futhi zaziyofela lapha ezweni labezizwe izikhathi eziningi zazidabukile futhi zikhala futhi zonke zaziphazamisekile ngoba zazingeke ziphinde zibabone abathandekayo bazo futhi ngakho babeyozibhaxabule ukuze bazenze zisebenze futhi kwenzeka baqaphela insizwe yodwa babengadingeki ukuba bayibhaxabule ikhanda layo lalisemuva nesifuba sayo siqhunsukile futhi nje yayikahle nje ngakho konke nalomthengi wezigqila wathi ngingathanda ukuthenga leso sigqila kodwa umnikazi wathi asithengisi wathi kungani singathengisi na wathi ngabe singubasi phezu kwazo zonke ezinye na wathi qhabo siyisigqila nje wathi mhlawumbe usiphakela kangcono kunoma uphakela zonke ezinye izigqila na wathi qhabo sidla phandle ekamelweni lokudlela emkhunjini nazo zonke ezinye wathi yini esenza sehluke kakhulu kangaka kuzo zonke ezinye na wathi ngamanga lesikhathi eside mina uqobo ngaze ngathola lowo babayi womfana ngalezweni lendabuko uyinkosi yesizwe nakuba engowezizwe futhi esezweni elikude nokho uyazi ukuthi uyindodana yenkosi futhi uziphatha njengayo wona kuba sigxekwa futhi sibizwe ngohlanyayo nokho singamadodana namadodakazi enkosi singabafokazi kepha nokho siyakwazi ukuthi Ubaba wethu cebile ngezindlu namasimu. Uphethe indzebo yezwe ezandleni zakhe. Singumntwana wenkosi, asiziphathe njengaye, asiziqondise, asibhekani nesitha futhi sazi ukuthi uNkulunkulu ungubaba wethu, uyinkosi. Nakuba sisezweni lemfashini nemfundo nesayensi yezenkolo lokho kuhlangene ngalutho nakho khipha isifuba sakho hamba uye phambili kholwa uNkulunkulu impela yibani esehlakalo lapho uzalwa kulowo mndeni wasebukhosini emva kokuba usube naleso sehlakalo uziphatha kanjalo impela manje kwakuni yabo uFilipu ngezi ngesikhathi ngekathi yewela ukuyotshela uNathaniel kwaku wayengahamba enze futhi atshele uNathaniel emva kokuba esezwe uJesu ethi igama lakho ungusiboni negama likayihlo nguJonase emva kokuba esebenza leso sehlakalo wayengahamba ayotshela uFilipu noma uNathaniel ukuthi yiziphi izinto ezinkulu ayabona uJesu ezenza ini ngaphambili na emva kokuba isebonile emva kokuba isebone uJesu enza lokho laba abapostoli lapha ngaphambi kokuba uJesu abatshele ukuba babe nokukholwa kuNkulunkulu nokugudluza izintaba wakhombisa ayengakwenza waqalekisa umuthi waseke bavumela bawubone usubunile Niyabo emva kokuba sebebone umuthi ubune khona ke wathi yibani nokukholwa kuNkulunkulu emva kokuba esenze into ethize emva kokuba esefakazisile ukuthi waye yini futhi lapho uNathanayeli waye esendleleni yakhe ebuyayo futhi kungukuthi wayekade exoxisana noFilipu futhi ethi manje akukho okunye obekungavela eNazaretha kodwa ngenkathi enyukela ebukhoneni bukaJesu noJesu wathi bheka umIsrayeli kungekho nkohliso kuye wathi rabi ungaze nini na wathi ungakabizwa nguFilipu ngenkathi ungaphansi komuthi ngakubona kwakusemva kokuba uJesu eseshilo lokho ukuthi wathi wena uyindodana kaNkulunkulu wena uyinkosi ka-Israyeli emva kokuba esebene sehlakalo sokukubona wazike ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu uJesu wathi ngoba ngikutshelile ngakubona phansi komuthi uyangikholwa na kwakungowesifazane owayeqophisana noJesu ngenkolo yakhe nenkolo yakhe ehlezi emthonjeni uthi umkhulu kunobaba wethu uJakobe na ngani ungumJuda kukhona kwehlukana kulelizwe awunamsebenzi wokukhuluma nami futhi wena uthi abantu bafanele bakhonze eJerusalema futhi sithi kule ntaba niyabo wayeqophisana naye ngenkolo yakhe wayefuna ukubamba inkulumo mpikiswano encane naye akaqondanga ngempela ukuthi wayengubani waze wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi angina ndoda wathi usho iqiniso ubuna isihlanu nale ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho wena usho kahle kungemva kokuba sekushile lokho ukuthi owesifazane washiya imbiza yakhe yamanzi futhi wagijimela emzini wayesethi wozani nibone umuntu ongitshele engikwenzile akuyena yini umesiyelana na emva kokuba esemtshelile wayengafuni ukuphikisana naye ngaleyo nkathi emva kokuba esezazisile yena uqobo kwakusemva kokuba owesifazane onomopho esethinte ingubo yakhe wayesehamba wayesehlala phansi ekholwa enhlizweni yakhe ukuthi wayenokukholwa kokuphulukiswa kwakhe futhi kwakusemva kokuba uJesu eqalazile wayesethi ubani ungithintile na futhi akekho owakhuluma futhi wabuka phandle ezethabelini futhi watshela owesifazane omncane ukuthi yeyi yini ikathazo yakhe nokuthi wayephulukisiwe kwakusemva kwalokho ukuthi wonke umuntu ukhona-ke waqala ukuthinta ingubo yakhe ngokuba babehlola ukukholwa kwabo nabo izwe lifuna ukubona into ethize yangempela ngilambele izinto zangempela ngilambele ukubona ibandla lima kulezi zinsuku zokugcina ngilambele ukubona ubuhle efeshile endala ipentekostali umzimba kakristu vuka ngamandla kamoya ongcwele ubiza okulungile ngokulungile nokungalungile ngokungalungile inhliziyo yami ilangazelela ukukubona izinsalelo ezilindile azilindele ukubona ukuthi singawenza abe makhulu kangakanani amehlo ethu azilindile ukubona ukuthi singaqoka kahle kangakanani noma ukuthi likhulu kangakanani isonto esingalakha zilindele ukusibona sibonakalisa ukuphila kwenkosi uJesu Kristu ngothando namandla zilindele ukubona isikhathi lapho iOneness iTwoness iTrinity nabo bonke ndawonye bazobhidliza izindonga zabo ezincane bese bebeka izandla zabo ezandleni zomunye nomunye bese bethi singabazalwane kulindele i-assembles ne-holiness i-pentecostal holiness ne-church of god abasemexico nabantu abangamakhaladi namajapane nabamhlophe nabo bonke ndawonye ukujoyina izikhundla njengomzimba omkhulu kajesu kristu abanendaba ukuthi sibafundisa kahle kanjani abashumayeli bethu bafuna ukubona ubuqiniso khona-ke banesehlakalo uma likhona iqiniso yilokho esikudingayo isehlakalo ngibone umuntu ononya kunabo bonke ngake ngambona empilweni yami elethwa kukristu yinto efana nayo esikhathini esingeside esedlule phezulu lapha kulezi zifundazwe zase-New England lapho ngizingela khona nginomngane olungileyo ngicabanga ukuthi uhlezi khona emuva lapha kulobu busuku waye ngomunye wabazingeli ababedlula bonke ngake ngabalandela futhi ngiyathanda ukuzingela qhabo hhayi ukubulala inyamazane kungukuba wedwa nonkulunkulu kusuke kuwo wonke upetroli nentutho kasikilidini akho konke ukuqhubeka ukuze ube wedwa nonkulunkulu phezulu le endlela enkulu yesonto enesihlalo sombishopi esiqongweni sentaba amamayela namamayela ukusuka ndawo khona-ke unkulunkulu uyehla ungamuzwa enyenyeza ngesihlahla seshoba ungamuzwa ekhala empisini ngaleya ungamuzwa enyamazaneni idiye lapho ithimula ngani ungamuzwa nje ndawo zonke njengoba ukhozi ludaziluka ungambhekisisa umlalele futhi ngangivame ukuzingela phezulu lapha ezintabeni ezimhlophe nomngane olungileyo wayengumzingelo kahle umdubuli oyisimangaliso nomfo omuhle kodwa wayeyindoda enonya kunawonke ngake ngayibona wayenenhliziyo enonya wayevame ukudubula amazinyane ezinyamazane amancane ukuze nje angenze ngiphatheke kabi futhi wayethatha elincane izinyane lenyamazane elincane ngencane ingane yenyamazane idiye futhi manje uma umthetho uthi ungabulala izinyane lenyamazane lokho kulungile akukho lutho oluphambene nalo u-abrahama wabulala ithole futhi waliphakela unkulunkulu ngakho kodwa hhayi ukuba nje lokhu uwadubula ukuba nje ube nonya niyabo ngeyakho yimpendukezelo yakho isimo sakho sokuziphatha futhi ngakho waye vele nje adubule lawo mazinyane izinyamazane amancane futhi ngiyothi bethi ungakwenzi lokho ungumfo nonya kunabo bonke ngake ngambona futhi wathi o bhili hlakanipha ungumshumayeli onenhliziyo yenkukhu nje ngani ngathi akuthathi umshumayeli onenhliziyo yenkukhu kwazi okulungile kokungalungile ngathi awufanele ukwenze lokho futhi ngomunye unyaka ngenkathi ngenyukela lapho wayenempempe encane futhi wayengathatha leyo mpempe encane futhi ikhale nje ngencane nje ingane yenyamazane idiye ikhalela unina futhi ngangacabanga awuzukukusebenzisa lokho bet o wathi hlakanipha bhili futhi sahamba sizingela ngalolu suku umzingelo kahle kakhulu ngangithanda ukulandela naye futhi sasihlukana emahlathini futhi wawungeke neze udingeka ukuba ucabange ngokumcinga wayazi ukuthi wayekuphi futhi ngakho sazingela kwaze kwabasemini ndawonye futhi khona-ke sasizohlukana futhi sibuyele emuva sehle ezintabeni ezehlukene ukuba sibuyele ikamu lethu futhi yena ngaphambi nje kwehora leshumi nanye wayehamba ngaphambili sasingakaze siwubone umzila nhlobo futhi kwakukhona cishe iqhwa elingayi intshi ayisithupha emhlabathini isimo sezulu esihle sokulandela umkhondo kodwa inkathi yenyaka yezinyamazane idiye yayikade iphakathi isikhashana impela nokudubula okuningi kuqhubeka izinyamazane amadiye zonke zazesaba sikubiza ngokuthi zathuka zazesaba zahlala emahlozini nangaphansi kwezinkumbi zehlashana futhi noma yikuphi lapho zazingafika khona ikakhulukazi lapho sekusile ngakho wathi ukuqotha phansi esikhaleni esincane futhi into yokuqala niyazi ngimbona efikelela ebhantshini lakhe futhi ngacabanga ukuthi wayezothola ilantshi yakhe futhi siyoba nelantshi yethu ndawonye sasiphatha ushokolodo eshisayo namasemishi lapho uma silahlekile kwase kuthi-ke wafinyelela phakathi lapho wacosha le mpempe encane endala futhi wayikhalisa kancane futhi ngenkathi yenza ngaphesheya nje kwesikhala cishe ebangeni lale ndawo umama wenyamazane idiye wasukuma manje lowo ngumama wenyamazane idiye inyamazane yensikazi idiye o yayiyisilwane esihle angisoze ngakhohlwa ukuthi yayibukeka kanjani yasukuma lawo amakhulukazi amadlebe amahle emile awayo amakhulu amehlansundu nemithambo kwakubukeka sengathi ebusweni bayo wawungayibona nje futhi wakalaze ngakimi ngalawo mehlo abukeka njengawesibangwa futhi wathi ukudonsa wazidonsela phansi ngacabanga bet ngeke ukwenze lokho futhi ngezwa isigwedlo sibuya futhi wahosha ipawoti wayesephose igobolondo phezulu kuleso sibhamu esikhulu i-306 ngacabanga bet impela ungeke ngakho wansininiza futhi kanjalo nomama umdala idiye manje lokho akwejwayelekile impela kuzo ukuba ziphakame kanjalo ikakhulukazi ngaleso sikhathi sosuku ngenkathi yokuzingela waphuma waqonda ngqo esikhaleni manje noma imuphi wenu bazalwane abazingelayo niyazi ukuthi ngeke zikwenze lokho futhi ngakho kwakuyini nokho na yayimeleni lapho na futhi ubhethi wanyakaza nenyamazane idiye yambona ngabe yabaleka naqhabo yama lapho kwakuyini na yayingadlali bandla yayingumama kwakukhona kuthile kuyo okwakungokwangempela kwakuwuthando lwangempela ingane yayikhala futhi yayinento ethize kuyo eyabiza futhi yaphendula yayingumama futhi imbonile umzingeli yakhakhazela izikhathi ezimbalwa futhi yaphinde yafuna leyo ngane. Ngibona ubhethe kala leso sibhamu leyo miqa yesibuko esandisayo zifika ngo enhliziyweni yayo. Ngacabanga o wayengumnembi, ngacabanga ohe komunye umzuzwana noma imibili uzoqhumisa enhliziyo yayo ethembekile ithi ngukuyo. Ngacabanga ungakwenza kanjani bhethi na, ungaba kanjani nonyaka ngaka na lowo mama phandle lapho eveza obala uthando lukamama lwangempela. Ayisuye umzenzisi ngempela, kukhona ingane esekhathazweni ukufa noma akukho ukufa, ingumama. Ngacabanga ungakwenza kanjani na leyo nhlamvu enkulu ewushwayi oluyikhulu namashumi ayisishiyagalombili isondele kangako yayizoyiqhumisa amafidi ayishumi nanhlanu futhi isakaze enhliziyo yayo ithi ngukuyo. Ngacabanga bhethi ungakwenza kanjani lokho wena ndoda enenhliziyo enonya, udubulele inhliziyo kamama bandla iphume kuye ngonge enhliziyo enjalo na ithembeke kakhulu, ithembeke kakhulu. Ngafulathela ngacabanga o Nkulunkulu iwe nomusa kuleyo ndoda, ingaba kanjani nonyaka ngako na ngalinda ngalinda isibhamu asizange situbule. Ngase ngiphenduka ukuba ngibuke nesibhamu sasihamba kanje. Waqalaza kimi izinyembezi zehle zihlathini zakhe, waphosa izibhamu phansi wathi, Billy sengenele yikho, ngitshele ngalewo Jesu. Lapho kulologu lwekhwa ngiholela leyo ndoda enenhliziyo enonya kuKristu. Ngani na? Hhayi kushumayela kwami qhabo, kodwa ngoba ibone into ethize yangempela. Ibone into ethize eyayingafakelwe, ibone into ethize yangokoqobo. Futhi ngiyanitshela kulobu busuku bangane, izwe libheke into ethize yangokoqobo, hhayi isivumo khona esenziwe ngumuntu, kodwa uJesu ophilayo futhi uyabusa futhi uletha uthando nokuthula nenjabulo. Futhi ubhidliza imehluko futhi wenza abesilisa bathande abesilisa nabesifazane bathande abesifazane. Izwe lifuna ukubona into ethize yangempela. Mfowethu, dadewethu, uNkulunkulu ukuphathele wena kulapha khona manje, vele uhlangabezane naleyo nto yangempela nje ube ngumKristu kakhulu impela njengoba yayingumama. Angikhathali bangakubiza ngomgingqiko ongcwele, bangakubiza ngohlanya, uyoma ebusweni besitha futhi umemezele ukuthi uyamthanda uNkulunkulu. Ukukholwa kwangempela, cabanga ngakho, yilokho esikudingayo kulobu busuku bangane, kuyinto yangempela. Asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje manje futhi manje angazi sisalindile umzuzu ube ngaba khona yini umuntu esakhiweni lapha kulobu busuku oyophakamisa sandla sakho uthi, Nkulunkulu ngiphe uhlobo lomoya ubuKristu ongenza ngethembeke kuKristu njengoba lowo mama wenyamazane idiye wayenjalo ngengane yakhe. Nkosi, sengibe yilunga libandla eminyaka ngiye ngazisho ukuthi ngingumKristu, kodwa ngempela anginayo leyo nto ethize yangempela, ngidinga ukukholwa kwangempela, ngidinga isehlakalo sokuzalwa ngokusha uNkulunkulu, ngidinga lezo zihlabathi ezingcwele ezizongiguqula ekubeni ngumngabazi oyigwala, ngingene kube niqhawe lokukholwa langempela elinga thatha uNkulunkulu ezweni lakhe. Ufuna ukukhunjula emkhulekweni, phakamisa isandla sakho, uzokwenza yini kuso sonke isakhiwo. uNkulunkulu akubusise lokho kuhle kudele kovulanda basesitezi, uvulande osesitezi wesibili phezulu lapho, phakamisani izandla zenu ubuyothi, uNkulunkulu ngikhumbule. uNkulunkulu akubusise kuvulanda sesitezi wesithathu uthi ngikhumbule. uNkulunkulu anibusise ngabonye manje ulapha uzokwenza, uyasibona isandla sakho yethi, oh Nkosi uNkulunkulu yiba nomusa, ngipha uthando enhlizweni yami Nkosi. Bengilishisekela kakhulu ihlelo lami, ufanele lokhu kuhle, kodwa ungalokothi ubeke lokho ngaphambi kukaKristu. Yilapho ibandla lishelela khona kulobu busuku, liyahamba ngale ngesivumo kholo. Yabo, ningakwenzi lokho, buyela kuKristu, cabanga ngakho manje. Uthi uNkulunkulu, dala kimi uthando, ngiphe ukukholwa, ukukholwa okukhulu impela nje ukukumela nokwamukela ukuphulukiswa kwami kulobu busuku. Futhi njengoba lowo mama wenyamazane itiye wayefanele ukuma lapho engesabi ngoba into ethize eyayikuye yayingeyangempela. Nkosi uNkulunkulu, inkonzo ingeyakho Baba, kube nezandla ezingamakhulu amabili noma amathathu eziphakamayo, bayakuthanda futhi bafuna into ethize yangempela. Bakhathele ukuhamba hamba nje besuka nje ebandleni beyebandleni noma endaweni beyendaweni noma behlala ezindleleni eziyimihume nabahlazisayo naphandle ezindaweni zokugembula noma mhlawumbe bezama kucasha ekhoneni kugcina umelosi nomunye umuntu ekubaboneni benza izinto engalungile wonkulunkulu kangathi bangahamba kahle baphumele obala manje baphakamise isandla sabo bafune into ethize yangempela banike into ethize yangempela nkosi banike uJesu ukuze abaphe umoya ongcwele futhi abagcwalise ngokulunga kwakhe namandla akhe nothando lwakhe okuzobenza babe nokukholwa okungafi ewundlwini likaNkulunkulu sibe khona nkosi bangabakho manje wathi akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi futhi bonke ozayo ngiyobapha ukuphila okuphakade futhi ngimvuse ngomuhle kuphela khona ke ulapha nkosi uyadonsa futhi Jesu washo lamazwi ozwa ayizwi lami akhole ngokuthimileyo nokuphila kuphakade futhi akasayikuye kohlulelweni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni benzani ngenkathi bephakamise izandla zabo enkosini bashaya indiva imithetho yamandla adonsela phansi ngani kukhona umoya kubo obenza bayize ukuthi bebenephutha emoyeni ngabo umoya ongcwele bethi umntwana ngemukele futhi baphakamisela izandla zabo kumdali impela faka igama labo encwadini inkosi manje bagcwalise ngomoya ongcwele banike isehlakalo khona manje inkosi kulomhlangano kulobu busuku ukuthi abasoze basikhohlwa ukuthi bangahamba besuka lapha bazi ukuthi Jesu uvukile kwabafileyo futhi uyaphila futhi uphila ezinhlizweni zabo nika laba belusi inkosi okuphindwe kabili kokukholwa bangabelusi bezimvu inkosi yibo abahola umhlambi oshukumisa laba belusi kulobu busuku inkosi shukumisa belusi bakho uzoshukumisa idolobha lonke siphe khona inkosi yenza baba banike ukukholwa kuqinile kulobu busuku inkosi kwangathi amabandla abo nje angaba njengezigaxa zensimbi yokucangathela izinhlansi nje zensindiso zindiza yonke indawo ishaya futhi ibumba impahla ukuba isetshenziswe inkosi siphe khona inkosi manje kwangathi uJesu angafika ezethula kulobu busuku onguyezolo namuhla naphakade Ngathi sikhuluma nje baba ukuthi kanjani ezinsukwini zasekuqaleni wazazisa kanjani wena uqhawe ebandleni lakho ngokukhuluma kuPedro lowo mdobi ongazili utho umtshela ukuthi wayengubani nokuthi lalingubani igama likaYise khona ke wena emva kokuba usumtshele lokho futhi wakukholwa umnika izihluthulelo zombuso emva kokuba esekukholiwe emva kokuba umtshelile uNathanayeli wathi kungani waze wangazi rabina wathi awu ngaphambi kokuba uFilipu akubize futhi wena wathi ngingumvini nina ningamagatsha siyazi ukuthi umvini yawutheli isithelo kuphela unikeza ukuphila egatsheni negatsha lithele isithelo sitshele izwi lakho ukuthi unguye izolo namuhla laphakade uma wazazisa wena uqobo kumajuda ngalolo suku ekuvaleni konyaka wawo futhi awuzange uzibonakalise wena uqobo ngaleyo ndlela kwabezizwe khona ke nkulunkulu lapho wenza isinqumo sizofanele sifane kuze kube phakade ngokuba ungeke waguquka awutholi ukuhlakanipha ngokwedlulele ungongena siphelo kwasekuqaleni manje ke baba sikhulekela ukuthi emva kokuba wakwethembisa ukuthi kulobu busuku uzokubonakalisa egameni likaJesu amen manje ezethamelini kulobu busuku mfowethu dadewethu wena ophakamisa isandla sakho masinya emva kwenkonzo yokuphulukisa ngifuna ninyukele lapha ngifuna ukukhuleka nani kancinyana emva kwalokho ngijabule kakhulu ngani anizizwani kahle na bangaki olaziyo lelo culo lidala elimnandi ngizomdumisa ngizomdumisa dumisani iwundlo ngokuhlatshelwa izoni anithande ukumkhonza manje emva kokuba umlayezo usuphelile na mkhonzeni manje asicule lelo nje mfowethu uClaire woza lapha mhlawumbe ngizomdumisa dumisani iwundlo ngokuhlatshelwa izoni kulungile lokho akukwenzi nje uzizwe ukahle ngempela na uzizwa nje ukolojiwe wonke njengento ethize nje ekushayile na asiyiculele licule limnandi lidala libandla ukukhola kwami kubheka kuwe wena uwundlu laseCalvary usindisa ungcwele mkhonzeni nje ngomoya ngekathini icula manje ngiyawuthanda lawo maculo amadala mnandi kulungile Asilihamishe kulungela ngifuna nonke nina enihlezi eceleni kwenu ningashiyi izihlalo zenu phezulu kuvilando sesitezi nakho konke finyelela kumuntu ohlezi eceleni kwakho kwesokudla kwesokunxele ngaphambili nangemuva xawula nani nina bamethodist nababaptist asenze nje sibe ngabangane bangempela manje phendukani ngo bese nixawulana manje ngiyalithanda malibongwe igama lenkosi phakamisani izandla zenu phezulu emoyeni akamangelisi nani mthandi nje na lokho akwenzi yini nje okuthile enhliziyweni yakho na kususa nje konke ukwesaba okudala ukungabaza futhi kukuthwale ngale olwandle lokukhohlwa futhi wazi ukuthi leyo Jesu othandekayo umi lapha izingalo ezeluliwe wozani kimi nonke majukujuku ezwe futhi nibusiswe ngibuka lezi zethamela ezincane kulobu busuku njengoba ngicabanga ngiyakwazi lokhu okuncane indlela okuhlaliswe ngayo lapha kulobu busuku yisiphambano nanti iphiko elilodwa nanto elinye iphiko nanto unyawo futhi nanti ikhanda isiphambano impela nje oh angimthandi yini yanimthandi na simthanda kanjani manje sithi omunye angahle athi mfowethu Branham lokho amadlingozi nje kabo akusiwo ngumoya ngumoya ongcwele wangempela yikho enye inkolo emhlabeni zonke izinkolo ezinkulu ubuKristu bungobesithathu noma ubesine ezansi emgqeni inkolo kaMohammed inezibalo kakhulu kunobuKristu ubuDha useqhubekele kude ebuKristwini ubuKristu busemuva le ngoba ngani na sehlulekile ukwenza lokho uJesu athi asikwenze niyabo yiyo kuphela inkolo eqinisile iyona kuphela bonke abaqambi babo Muhammad usefile ungavakashela ithuna lakhe kukhona ihashi limhlophe limi ethuneni lakhe bashintsha abaqaphi njalo emore namane ubelapho iminyaka izinkulungwane ezimbili usethuneni ubuDha wafa cishe eminyakeni ngamakhulu angamashumi amabili nantathu eyedlula wangcwatshwa eJapan kodwa abhekani uJesu wavuka wena uthe ngabe wakwenza na yebo ungakufakazisa kanjani na lindani nje imizuzu embalwa futhi nibone uma engasenzi isithembiso sakhe sibe ngesilungile khona ke akavukanga kwabafileyo kodwa uma enze isithembiso sakhe sibe ngesilungile khona ke siqinisekile ukuthi ulapha ngokukholwa sikukholiwe iminyaka izinkulungwane ezimbili size kupheleni manje ukuphela kwesimiselo sasikhathi sabezizwe ulapha ukubeka uphawu manje ngimthanda kanjani ngimthanda kanjani uNkulunkulu uthando futhi ungeke nje wenza lutho ngaphandle kothando lapho uNkulunkulu ngena kuwe uthando uthando lobuzalwane komunye nomunye manje emhlabeni ngenkathi uJesu wayelapha manje uNkulunkulu ungumnini mandla wonke futhi akatholi ukuhlakanipha ngokwedlulele uyafana ngaso sonke isikhathi uyakukholwa lokho na isintu siya ngokuhlakanipha iBhayibheli lathi bayoba njalo bayoba buthakathaka futhi bahlakaniphe ngokwedlulele kodwa uNkulunkulu akanesiphelo niyakukholwa lokho na sineziphelo zithola unyaka ngamunye awu isayensi yethu iyaqhubeka futhi sakha imoto engcono nemfundo yethu ingcono kodwa uNkulunkulu akatholi noma yibuphi ubuhlakani obedlulele kuphelele kwase kuqaleni ngakho ke lapho uNkulunkulu isimo esithize siyavuka noNkulunkulu bizelwa enkundleni ukuba enze indlela uNkulunkulu enza ngayo ngalonkathi ufanele enze ngayo yonke inkathi lapho izimo ezifanayo zivuka futhi uzofanele enze ngendlela efanayo enza ngayo kokuqala noma wenza ngokungesikho ngendlela enza ngayo kokuqala ngamanye amazwi uma kwakukhona isoni esibiza umusa futhi uNkulunkulu wasindisa leso soni isoni esilandelayo siyabiza uNkulunkulu uzofanele enze ngendlela efanayo uma uNkulunkulu uma indoda ifa no dokotela bengakwazi ukuyisiza futhi ibiza uNkulunkulu futhi imbizele enkundleni noNkulunkulu uyamphulukisa lowo muntu uzofanele enze ngendlela efanayo futhi niyabo ngokuba akazange wenza ukungalungile ngekathi enza kokuqala manje ngenkathi uJesu wayenguNkulunkulu enyameni siyakukholwa lokho ukubonakaliswa wayelapha ukuzibonakalisa enyameni uJesu wayengumzimba indodana kaNkulunkulu uNkulunkulu wayehlala kuKristu manje uJesu washo qobo lwakhe indodana ngenzela uthe ngokwayo uJohane ongcwele wesihlanu ishomine sishiya kalelunye kodwa lokho ebona uyise kwenza nendodana iyakwenza kanjalo sena ke nakufunda lokho na khona ke akenzanga lutho ubaba uNkulunkulu wazomkhombisa umbono wokuthi akenzini manje niyabo iBhayibheli alinakuphosisa li uJesu wathi imibhalo ingephulwe uJesu washo lokho manje bese kuthi ke uma uJesu wathi ngingenze lutho yaze ubaba angikhombise kuqala ukuthi ngenzeni ubaba uyasebenza mina ngiyasebenza kuze kube manje ngamanye amazwi wadlala umdlalo wasesiteji lokho ubaba amkhombisa kuba kwenze bekusisana udaba ngalunye njalo lapho niluthola ngendlela efanayo ngaphandle uma belungu kukholwa kwabantu manje siyaqaphela lokhu khona ke futhi sithola ukuthi wathi njengalokhu ubaba engithumile nami ngiyanithuma manje ubaba owamthuma wayenaye futhi ekuye ubaba owamthuma wahamba naye futhi ekuye awu uJesu sithumayo uhamba nathi futhi ukuthi niyabo ngakho uJesu uyasikhombisa ukuthi yasenzeni manje ngekathi ezimemezela yena uqobo kumaJuda thatha uJohane ongcwele isahluko sokuqala ngokuyini into yokuqala ayenza na wazimemezela yena uqobo ngokutshela uPetro ukuthi wayengubani nokuthi igama likayise lalingubani okulandelayo wazimemezela yena uqobo kwelinye iJuda ngosuku olulandelayo nje futhi nakho kukuphuka uNathanayeli wathi umIsrayeli akukho nkohliso wathi ungazeni niRabi na wathi ungakabizwa nguFilipu uphansi komuthi ngakubona wathi wena uyindodana kaNkulunkulu kodwa kokukhona labo abameduze futhi bathi ungumbhuli ungubhelizabhule ungumuntu omubi futhi wathini uJesu na ngizonithethelela ngalokho kodwa ngenye indlela kanje ngolunye usuku umoya ongcwele uyeza lapho ufika futhi wenza into efanayo izwi elilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa kulilizwe noma izwe elizayo manje qaphelani kunezizukulwane ezintathu kuphela zabantu lowo ngabantu bakahamu uShemu noJafethe uma silikholwa iBhayibheli izwe lapho uJesu ngozamtsolo wasemandulo futhi lowo ngokunguhamu uShemu noJafethe manje lelo ngokuyiJuda wezizwe nomSamaria umJuda uhafu nowezizwe manje ngekathi esemhlabeni amaJuda ayemkholiwe ayekade emfuna iminyaka ngekathi efika amehlo abo ayephuphuthekile kodwa niyabo yileyo ndlela azibona ngithangayo yena uqobo kumaJuda iJuda liqiniso lathi lezo isibonakaliso sobuMesiya ngekathi edlula kwesifazane emthenjeni owayengumSamaria wenzani na isibonakaliso sifanayo asikhombisa kumJuda hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi manje siqeqeshiwe siyazi ukuthi nxa uMesiya efika niyazi ukuthini lowo wesifazane wayazi kakhulu ngokuNkulunkulu kunohafu wenkonzo yaseUnited States yazi nokho wayengunondindwa wathi siyazi lapho uMesiya efika uzositshela lezi zinto kodwa ungubani wena na wathi nginguye okhuluma kuwe. Wagijimela emzini wathi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile kuyena yini umesiyelana na. Manje khumbulani akazange akwenze lokho kowezizwe. Wenqabela abafundi bakhe ukuba baye kowezizwe ngoba sasingabahedeni ngalezo zinsuku sasingakaqeqeshwa. Manje sibe neminyaka izinkulungwane ezimbili yokuqeqeshwa futhi sisekupheleni komgwaqo njengoba babenjalo nje. Niyamkhumbula owesifazane waseSamaria ubaba wethu uJakobe niyabo. Babe uhlobo nje olupasteliwe uhafu phakathi kokubili. Manje qaphelani manje lokhu ngokuphela konyaka wabezizwe. Manje lalelisani ngempela ngaphambi kokuba sivale. Umprofeti wathi kuyofika usuku olungayikubizwa ngemini noma ubusuku. Kuyoba yini lokho na? Uhlobo luwaqabele olunenkungu usuku olumnyama ngabe kunjalo na? Futhi wathi ngesikhathi sokuhla kuyakuba ngokukhanya. Manje kwenzekani na? Impucuko yaqala empumalanga futhi yayanga sentshonalanga. Iyo yonke indlela kuya ugwini lwasentshonalanga, impumalanga nentshonalanga kuhlangane ndawonye. Manje hloboniyo kukhanya eyakhanya na? Ukukhanya kwevangeli lalikhanya kanjani kubantu basempumalanga na? UJesu enza lezi zinto kubantu basempumalanga. Singabantu basentshonalanga manje usuku seluhambelwa dabulo onyakeni wabezizwe lapho esasingabona khona ukukhanya okwenele ukuhamba futhi sikholwe nguJesu nokwenza izinto esicabanga ukuthi zilungile. Futhi sakhe amabandla ethu futhi sibe namahlelo imfundo kanjalo njalo. Lokho kulungile kodwa kusidlwa buya kuba ngokukhanya inkongo isisukile. Nomoya ongcwele ofanayo wehla ngosuku lwePentecoste obugcinwe phansi onyakeni wamaluthela onyakeni kaWesley nakweminye iminyaka. Manje uqala ukukhanya phezu kwalaba bantu bezizwe ngezinsuku zokugcina noJesu okungukukhanya esebenza ebandleni lakhe njengomvini phakathi kwamagatsha. Eveza futhi enza zona impela izinto ezifanayo azenza ngekathi lapha. Si leso kwakuyisibonakaliso sokugcina sokuphela kweJuda. Ngikholwa ukuthi sineziputniki eziphakaphakeni umbhalo wesandla odongeni izinhliziyo zamadoda azehlulwa kwesaba. Ukudideka kwezikhathi usizi phakathi kwezizwe isiphuzo isisodwa esengeziwe sikagologo futhi zonke besingaye emlotheni ngaphambi kokuza. Niyakwazi lokho akukho nto yokubavimbela ekukwenzeni. INyoki kuthatha iyodwa nje banebhomu eliyo kumisa amafiti ayikhulu namashumi ayisikhombisa nanhlanu ukujula isikwele esingamayela ayikhulu nento. Uzocasha kuphi na? Ubungeke umbe ujule ngokwenele. Ukungqubuzana bekungakuthola amakhulu ngamakhulu amafiti ngaphansi komhlaba. Kodwa kukhona indawo yokucasha yenziwe ngezimpaphe sihlala ngaphansi kwamaphiko akhe. Futhi khumbulani uma isikhathi sokuphela besingafikanga phambi kokusa futhi noma bani uyazi ukuthi ibandla lihamba ngaphambi kokuba lokho kwenzeke uza ngokusondela kangakanani na? Yabo ngaphambi uJesu wathi njengoba kwenzeke emihleni kaNowa njengasemihleni kaLoti kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Akuhlangane lilodwa eqonsile vula uNowa waze wangena emkhunjini yathi ningelosi kuLoti na? Shesha woza lapha ngokuba ngingenze lutho uzofike lapha. Akukho mlilo owawungehlela phezu kwesedomo uLoti waze waphuma. Futhi akukho mabhomu angagadla uJesu aze athathe ibandla lakhe selihambile. Kungahle kube noma ngamuphi umzuzu. Bukani into eyodwa nje futhi ngiyaxolisa ngokunihlalisa isikhathi eside kangaka. Ngifuna niqaphele uAbrahama nje owayengokhethiweyo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu nebandla elikhethiwe bese ke kuba ibandla lemvelo na? Ngizama ukulibiza manje ibandla elikhethiwe selivele likhona. UAbrahama wayemele ibandla elikhethiwe liphila ngokuhlupheka phandle ugwadule kanjalo njalo. Kodwa uyaqaphelani ngaphambi nje ukuphutshiswa kweSodoma kwakukhona ingelosi eyafika kuye ngabe kunjalo na? Nengelosi yayikhuluma noAbrahama yayifulathele ithende ngomhlane wayo noSara wayengaphakathi ethendeni. Nengelosi yatshela uAbrahama ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila. NoSara enhlizweni yakhe wahleka ngaphakathi ethendeni. Ingelosi ifulathele ithende ngomhlane wayo yathi uhlekelele uSara na? Ngokuhlobolonile kufunda ingqondo lolo na? Khumbulani ukuthi ingelosi yaba nomlayezo wokugcina hayi ngaphambi kokuba amanzi ehle kodwa ngaphambi kokuba umlilo wehle. Futhi yayingubani leyo ngelosi na? UKristu. UAbrahama wayibiza ngoElohim uJehova uSomandla izwi imicabango impela yayinguNkulunkulu. Futhi nakho ngaphambi nje kokubhujiswa komlilo futhi leyo ngelosi efanayo iphakathi kwabantu bayo namhlanje inibiza nina amalungu ebandla phumani phumani kubo kunjalo sukani kulo masinyane lizocwila impela nje ngenkathi ngingene ndiya lapha esikhathini esingeside esedlule bathi babene bathi ukuzamazama komhlaba kufanele ukuthi sekuphelile izinyoni ziyandiza zibuyele emuva usuku ngaphambi kokufika kokuzamazama komhlaba babengazi lutho ngakho kodwa indiya inazo izintango njengoba sinazo banothango lwamadwala nemibhoshongo emikhulukazi kanjalo njalo bahlala ezindleni zamadwala bampofu nezinyoni zakha izidleke zazo phakathi lapho izinkomo zimanga kuzo zibe ngumthunzi kodwa usuku ngaphambi kokuba lokho kuzamazama komhlaba kufike wawungeke uthole inkomazi noma imvu eduze kwalolo thango zonke zama zaphumela ngophakathi nensimu futhi zonke izinyoni zashiya izidleke zazo futhi zaphumela ehlathini futhi zangena ezihlahleni ngani na uNkulunkulu uNkulunkulu ofanayo owazithatha waziyisa emkhunjini wayengazisusa kulezi zindonga wakhipha izilwane zakhe endle ngase ukuthi ke ngekathi kuzamazama komhlaba nalezo zindonga ziwa izilwane zaziqhelile kukho Oh mfowethu uma uNkulunkulu engaxwayisa izinyoni nezilwane ukuba zisuke engozini ngizani nisuke kulezi zindonga ezindala zaseBabiloni ziyaphahlazeka ziyehla umoya ongcwele uyaxwayisa phumani phakathi komusa kaNkulunkulu futhi niphakamisele izandla zenu kuKristu ngilapha Nkosi kwenze manje kholwa futhi ngiyakholwa kulububuso ukuthi uzosinika umhlangano omkhulu manje asikhuleke futhi baba ongijabule kakhulu kulububuso futhi ngixoxuma futhi ngishisekele ukubona ushukumisa lezi zifundazwe zaseNew England ngaphambi kokuba uguqule inkonzo yami onkosi ngijabule kakhulu ukuthi amakhulu akwamukele futhi ngiyakhuleka manje ukuthi uzopha kulububuso ngenkathi uthola laba bafundi bevela emawuse ngaphakathi egumbini futhi wavala umnyango wenza into ethize ngendlela wayenza ngayo ngaphambi kokuba ubethelwe bazi ukuthi kwakunguwe futhi bakhejima babuyela emuva bethi izinhliziyo zethu bezivutha phakathi kwethu uNkulunkulu siphe kulububuso ukuthi uzoza futhi wenze izinto ezifanayo wazenza ngenkathi lapha emhlabeni wathi uyokwenza wakwethembisa bese kuthi ke lapho siyekhaya kulububuso sizothi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu na qiniso uvukile kwabafileyo usaphila iminyaka eyizinkulungwane ezimbili emgugisi nakancane uphila kuze kube phakade futhi ngoba uyaphila singaphila futhi siphe khona baba sithobisa izinhliziyo zethu futhi sinikele imimoya yethu kuwe leli bandla imimoya yabo nkosi ukuze bakwazi ukuthinta umphetho wengubo yakho umpristi omkhulu kakhulu nkosi uNkulunkulu ngizinikele kuwe ngaphansi kwesiphiwo sobuNkulunkulu ukuthi uzosebenzisa amehlo ami nezindebe ukubona nokukhuluma lokho okuyofaneleka embusweni wakho futhi ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu siyakucela amen amakhadi ayikhulu uH kulungile asikwazi ukubathola bonke phezulu lapha ngesikhathi sisodwa futhi sizobona ukuthi singathola abambali waphezulu lapha cishe bangaki ebesingabamisa lapha na ake sibone uH ushilo na ubani noH wokuqala ikhadi lomkhuleko na kulungile ubamise umugqa bonke okay kulungile Manje nanti udaba mngani manje uManithanda yilowo nalowo akahlale phansi nje futhi nje nihloniphe ngokuzithoba manje akunendaba ukuthi ukuphi lo mzuzu omkhulu wokuvala manje lokhu konke lokhu ukujabula esikwenzile yonke le njabulo esinayo enhlizweni yethu konke lokhu ukukholwa esithi siyamkholwa futhi siyamthanda kusizani uma enguNkulunkulu omlando futhi engisuye uNkulunkulu ofanayo namhlanje na sake sahamba noGeorge Washington ngesingisikhathi uAbraham Lincoln kodwa lowo ngumlando sebeyambile ngeke beze White House futhi basebenze namhlanje kodwa akunjalo ngoJesu uyaphila manje ngabe uyaphila na awu uma iphila ngiyefuna ukunibuza ukuphulukiswa kwakho sekuvele ukuthengiwe uyakwazi lokho na insindiso yakho ufanele nje uyemukele manje wenzani na azenze abe ngokhona ukuqinisa izwi lakhe kholeke ukukholwa kwakho kuye kwemukela nje ukuphulukiswa kwakho njengoba wenza insindiso yakho njengalabo bantu esikhashana nesedlule baphakamise izandla zabo bakwemukele manje niyasiqonda isikhundla sami na lokhu kunjalo eminyakeni eyishumi emhlabeni jikelele ngezinyanga bathakathi ngike ngaba nezinyanga bathakathi ukuba zihlele futhi zendlule emilingweni futhi zithi beziyoba nesiphepho ukuba singiphephule futhi isiphepho siyafika futhi nje sizungeza sizungeza ngaqhubeka nje nokushumayela cishe abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amahlanu futhi futhi cishe kwakuyizinyanga bathakathi eziyishumi nehlanu ohlangothini ngalunye zedlula kuzo zonke izinhlobo zemilingo zizophisa futhi zizibheca ngegazi nakho konke zibize imimoya emibi futhi ngokweqiniso nakho kufika amafu futhi kwenyuka futhi ngaqhubeka njengeshumayela ngase ke ngicabanga ukuthi indawo encane yayizophephuka ngama ngabeka ibhayibheli lami phansi ngathi Nkosi uNkulunkulu wenza amazulu nomhlaba nalawa umafu abuyele emuva ngqo nelanga liqala ukukhanya nezinkulungwane ezingamashumi amathathu zeza noma izinkulungwane ezingamashumi amabili ngaleyo ntambama zaphuthuma ealtare zamakhomanisi futhi zemukela uKristu njengomsindisi womuntu siqu ube muhle kakhulu kimi manje impela angeke angenzele phansi kulobu busuku khuleka kodwa niyabona ukuthi ngenzani na manje izwi elikumemezelayo kuyiqiniso khona-ke imisebenzi ingafunyanwa ingamanga noma mina ngikhuluma into engenjalo kodwa ngisho noma ingeke isebenze izwi lisa lokhu luqinisile empeleni ngingaba nephutha he bengingaxoveka ngakho konke noNkulunkulu bengeke ngisho akhulume ngami kodwa ukwenzile futhi ngiyamethemba ukuthi uzokwenza futhi ngokuba kungomusa wakhe uyakwenza manje hleniphane ngokuzithoba ngempela futhi uma izofika futhi enze ngokufanayo nje njengoba enza ngekathi lapha emhlabeni bangakikini abazothi kuzongenza ngimkholwe futhi ngimthande futhi uma ngingangeni ngisho emqeni womkhuleko ngizophulukiswa noma kanjani phakamisa isandla sakho nje uthi ngizoba manje ngokwazi kwami umuntu kuphela ngemazi yesekhiweni phandle phambi kwami lapha ngumfowethu uStes Clevo ohlezi lapha futhi ngingahle ngimazi omunye walabo befundisi lo osemuva kwakhe ngqo ngicabanga ukuthi ngiyamazi nomfowethu Boze ehlezi lapho nonke nina nizihambi manje nasi sithombe sihle seBhayibheli owesifazane nowesilisa bebonana kokuqala lesi isikhathi sethu sokuqala ukuhlangana uma kunjalo ukuze nje abantu baziphakamise isandla sakho nje ukuze angikaze ngimbone ungowesifazane nje uphuma ezethabelini awu manje uma idinga kuphulukiswa uma ke nje ngibeka isandla sami phezu kwakhe ngithi nenikazi udinga kuphulukiswa uzosinda lokho bekuyolunga ubengakukholwa lokho futhi bekuyolunga kodwa manje-ke ubengaba nokungabaza kuncane nawe ubungaba nakho nawe kodwa uma inkosi uJesu izofika futhi yenze njengoba yenza kwesifazane emthonjeni imtshela ukuthi ikuphi inkathazo yakhe noma into ethize esempilweni yakhe aziyo ukuthi angazi lutho ngayo khona-ke lokho kukhombisa ukuthi bekuyofanele kube yisimangaliso esiphelele lokho kuyisimangaliso kakhulu kunokuba nomuntu ofe uhlangothi ehlezi lapha ukuba sukume impela kunjalo kokungaphezu kwemvelo manje uma inkosi uJesu uyazi mina ngikwazi futhi lesi sithombe nje njengoba sasinjalo ngowesifazane emthonjeni wesilisa nowesifazane futhi uma ezongitshela ungahle ube ngumkristu ungahle ube ngumphiki inkolo ungahle ube ngumgxeki ungahle ugule angazi anginamqondo kodwa yena uyazi futhi uma ezokwembula manje kimi khona-ke uzokwazi ukuthi kuzofanele kufike ngamandla ngaphezu kwemvelo ndawo ubungakholwa ukuthi bekungunkulunkulu na kwangathi angasipha khona ngikhuluma nani nje njengoba inkosi yethu yenza kwesifazane nebongiyasho manje ukuthi ungumkristu ngoba uyazi ukuthi kukhona okwenzekayo kuqale manje nje uma lokhu kunjalo phakamisa isandla sakho niyabo phakathi kwami nawe kuza ngakuwe ngqo yilokho kukhanya okubona kulesi sithombe ngicabanga ukuthi banaso lapha kuhamba phezu kweninikazi owesifazane uyazi ukuthi kukhona okwenzekayo othobekile umuzwa omnandi manje ngiyambona eqhela kimi futhi yena ngempela unokwethuka okwedlulele kunjalo yilokho okungalungile ngawe ukwethuka ngiyakubona uhamba uya phambili nasemuva kwiphansi manje kunjalo akunjalo yini uma lokhu kunjalo vayizelisa isandla sakho kanje uyakholwa manje na wena uthi mfowethu Branham ubungakuqagela lokho kulungile ake sibone ukuthi yini enye inkosi ebiyokusho noma ngabe izokwenza noma qha angazi ingahle Yebo uma izethameli zisengalizwe iphimbo lami ininikazi ngiyabona ukwethuka kwalo lonke li kubangelwa ngokuthi lawa futhi lalimala iqolo lalo yilokho okwakubangela enye into ubukhathalele umuntu omkhulekelayo noma ukuthize insizwa naleyo nsizwa ikhathazwa yinkathazo yokomoya inokwethuka kakhulu futhi yesaba ivele yaqaqazela ngokwengqondo yingcindezi yamadimoni lapho uye kuyo itshele ukuba ingakhathazeki ngoba izodlula kukho futhi usukwedlulile okwakho manje ukukholwa kwakho kukusindisile uNkulunkulu akubusise uyamkholwa ukuthi unguKristu na manje niyazi ukuthi kuzofanele kube nohlobo oluthile lwesidalo singaphezu kwemvelo lapha manje uma nikholwa ukuthi nguKristu manje hloniphani ngokuzithoba ngempela ngiyethemba dadewethu sizihambi omunye komunye uyakholwa ukuthi ukuqala ukuba uze ube semhlanganweni kulungile manje uma inkosi uNkulunkulu izongazisa ukuthi ufunani kuyo ubuye ukholwe ukuthi ibiyoba nentshisekelo ngokwenele khona ke ukukuvumela izama ukukwazisa ukuthi iyakuthanda na kulungile kwangathi manje ehlonipha ngokuzithoba ngempela manje ngabe uzo yi unento ethize engalungile esendleni sakho neqolo lakho kwabangelwa ngumnyango webhasi uvalekela kuwe usuphulukisiwe sukuma ume ngezinyawo zakho inkathazo yakho yeqolo ayisekho amen hloniphani ngokuzithoba niyabonga kulungile uthinteni na angimazi usifazane ngikaze ngimbone empilweni yami uyakwazi lokho kodwa usuphulukisiwe manje usukahle uNkulunkulu akubusise niyabo uthinte umphristi omkhulu manje nina eniphandle lapho qalani ukwenza into efanayo mkholweni nje manje ibani nokukholwa ningangabazi ininikazi unezifo ezelakanya nayo unezinto eziningi ezingalungile kuwe into eyodwa uhlushwa ubuthakathaka unobuthakathaka futhi unamalumbo obuthakathaka ngempela bese ukuthi ke lokho kade kuqhubeka isikhathi eside iminyaka eminingana selokhu waqala ukungena esikhathini sokuya esikhathini sokuphila uqala ukwethuka ngokodlulele ngaphambi kokuba izinwele zakho ziqale ukuphenduka futhi into enkulu oyikhathalele nokho ngomunye umuntu lowo ngumyeni wakho usesibhedlela ekhubazekile futhi umphathele iduku lapho lilethe lapha Nkosi uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzosusa leso siqalekiso futhi usindise indoda ngegama likaJesu Kristu ungangabazi hamba ngendlela yakho futhi thokoze kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho so nipa ngokuzithoba ngempela qhubeka ukholwa ungangabazi iba nokukholwa Uma izethameli zingalizwe iphimbo lami lona wesifazane akasikhulumi isiNgisi kancanyana nje akakwazi nje ukukhuluma isiNgisi impela futhi awukho lapha ngesingawe ulapha ngomunye umuntu futhi ngibona inqaba yamanzi nelikhulu ithunze elimnyama izwe ukhulekela umuntu ongaphesheya kolwandle nalowo ngudede wenu futhi useRussia futhi unomdlavuza esiswini usemva kwekhethini lensimbi futhi akasindisiwe futhi isho kanje inkosi thumela leli duku kuye futhi inkosi uNkulunkulu izokunika isicelo sakho uma ukholwa konke kungenzeka uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokupha isicelo sakho esibaluliwe uma umzuzwana nje kukhona okwenzekile ezethamelini khona manje awu yini nekazi lapha liphakamise isandla salo khona lapha liphethe amankanka ekhanda usuphulukisiwe manje uJesu Kristu uyakusindisa yimba nokukholwa kuNkulunkulu angikwazi ngiyakwazi yini nenekazi na angikaze ngilibone empilweni yami kodwa uNkulunkulu uyalazi If thou canst Iba nokukholwa nje kuNkulunkulu uma ukholwa. Uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na ebukhoneni bukaKristu uphethwe inkathazo yokuguliswa yimizwa ukwethuka ngempela ngokwedlulele. Futhi unokungalungile ngesibindi okwenza amabala phambi kwamehlo akho nenkwethu limini lwakho amalumbo okuphalaza ayenzeka kuwe. Ngiyakubona ugula kakhulu ngezinye izikhathi kunjalo. Bese kuthi-ke futhi unethumba, lelo thumba lisebeleni lakho. Uyakholwa ukuthi uzophulukiswa na? Hamba-ke, uNkulunkulu yakusindisa. Nenekazi, khona imuva lapho ungabe usayiluma iminwe yakho uphethwe inkathazo yokugula kwemizwa ekwenze wahamba nenkathazo yesisu. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na? Uyakwemukela ukuphulukiswa kwakho na? Uyakwemukela na? Phakamisa isandla sakho uma ukwemukela. Kulungile, sekuphelile manje. UNkulunkulu akubusise. Yiba nokukholwa. Sawubona mfo, semncane ungumfana okahle kakhulu. Uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na? Angikwazi ninikazi. Nasi sithombe sihle sokufana nomthombo owesifazane ongumSamariya nendoda eyiJuda, futhi nango owesifazane oyikhaladi umlungu. Kodwa uNkulunkulu wabazisa ukuthi akukho mehloko kubantu. Sonke sivele ku-Adamu, izwe esakhulela kulo lashintsha umbala wethu, akuhlangene ngalutho nomoya wethu nomphefumulo. Sonke siyizidalwa zikaNkulunkulu. Uyakholwa ukuthi usaphila na? Isizathu sokuba ngikhulume nalowo wesifazane lapho enaleyo nkathazo yesisu, into efanayo onayo, unenkathazo yesisu futhi kunjalo. Niyabo, uSathane wayazi ukuthi wayezohlulwa lapha, futhi wacabanga ukuthi wayengadlula lapho, kodwa wehluleka. Ukukwazisa ukuthi usovele uphulukisiwe. Uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na? Uyakholwa awusuye owakuleli dolobha? Uyakholwa ukuthi uhlushwa ukwehluleka futhi ukuquleka kwemizwa? Kunjalo ufuna ukubuyela eBoston futhi uphiliswe na? Uyayithanda iNkosi na? Igama lakho unguSara, uSara Sel, buyela eBoston. UJesu Kristu ukusindisile. Hamba neNkosi izokuphulukisa. Uma ukholwa. Angikwazi ninikazi, uNkulunkulu usazi sobabili. Uyakholwa ukuthi uzokuphulukisa na? Uyakholwa ukuthi ubengangazisa ngawe na? Hloniphani ngokuzithoba ngempela. Kunabaningi kakhulu benu abaphulukiswayo phandle lapho. Angikwazi ukusho ukuthi ikuphi okuyikho. Kuya ndawo zonke nje, nje kudonsa kanzima nje. Niyabo, leli ninikazi elikhaladi limi lapha lenza abantu abangamakhaladi babe nokukholwa lapho bebona lelo elinye ninikazi liphulukisiwe. Uhlezi emuva ngophandle lapha kuloluhlu lokuqala inkathazo yongehlombe lakho. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa ninikazi na? Uyakukholwa na? Hamba ngo. Ininikazi elikhaladi lihlezi, beka isandla sakho kulelo ninikazi eliseduze kwakho linenkathazo ohlangothini lwalo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa ninikazi na? Kulungile, beka isandla sakho kolandelayo kuwe. Unenkathazo yenhliziyo nomfutho wegazi ophakeme. Uyakholwa ninikazi na? Kulungile, sukuma ume ngezinyawo zakho futhi ukwemukele. Yiba nokukholwa, yiba nokukholwa. Uphethwe inkathazo yokwethuka futhi unenkathazo yenhliziyo futhi unenkathazo enanzini yakho. Noma udokotela wakutshela lokho kunjalo. Futhi unethumba ekhanda kunjalo. Nkosikazi LC Dare, yebo, uhlala eBronx. Ngakho buyele muva, usuphulukisiwe. UJesu Kristu yakusindisa. Yiba nokukholwa futhi ukholwe. leyo nkathazo yeqolo ikushiyile ngenkathi esakhulekelwa. Qhubeka nje inko, uthokoza nje, usuvele ukufukisiwe, uNkulunkulu akubusise. Usibekelwe ukufa ngumdlebuza kodwa uyakhona ukuthi uNkulunkulu ukuphulukisile na. Qhubeka nje uhamba futhi udumise igama likaKristu. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uma ngikutshelile ukuphulukisile khona lapho ubuye ukukholwa na. Qhubeka nje uthokoza futhi ubonga uNkulunkulu. Kade uthola ukuqina esifweni sokuqaqamba kwamalunga omzimba kodwa awusenakho. Qhubeka nje uhamba, uJesu Kristu uyakusindisa. Niyakhona lapha ya izethamelini nonke nayo imani ngezinyawo zenu masinye impela. Khona-ke uJesu Kristu uyanibilisa ngamunye. Phakamiselani izandla zenu kuye manje, mdumiseni nakho lokho kukhanya kuzungeza yonke indawo ngaphakathi kwesakhiwo. Nango, phakamiselani izandla zenu ngokukhulu kushesha futhi nimdumise. Nkosi uNkulunkulu, egameni likaJesu Kristu ngixosha udevil kuwo wonke umuntu lapha futhi ngicela ukuthi bazophiliswa.